Kwesinye isikhathi iy'thembiso zikaNkulunkulu zibukeka zingenakwenzeka. Ngiqonda ukuthi uyithola usesimeni lakhona ziyinto engekho sanhlobo. Kuthola ukuthi nanxa kunjalo, lo Nkulunkulu uNkulunkulu wezinto engenakwenzeka, kodwa kuye ezenzekayo. UNkulunkulu uNkulunkulu ongalokothi ahluleke. Ngisho nala khona ethatha isikhathi eside kunalesi thina ebesithanda kube yisona. Angikubingelele ngikwamukele engosini eFresh. Ngingusibalo Bithi Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Akwakuthola kunzima ukukholwa ithembiso likaNkulunkulu, ngiqonde ekutheni ingempela wenza izethembiso ezinhle kakhulu ngeqiniso. Akazenzi? Kwesinye isikhathi angithi uke wathembisa u-Abraham indoda endala eyingenayingane, wathi kuyo uyoba nezwe lakhe nenqwaba yezizukulwane ngaphezu kokucabanga. Ngokungamangalisi kwabanzima kulo madala bandla ukukholwa leyo nsumansumana ayitshelwa uNkulunkulu. Kwakukuphupha emini lokhu kuyo. Izenzo 7 verse 5. Kepha akamnikanga u-Abraham ifa kuyo ngisho nelingangonyawo. Wathembisa kodwa ukuthi uza kumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe engakabi namntwana. Kothole lo Nkulunkulu unendlela emangazayo yokukuhola ohambeni, njengoba wahola abantu abanjengo-Abraham kunye namnawe. Ukuba uhambo ezawaza kanzima kulona kwesinye isikhathi, kodwa uhambo lolu ongaselo kuphela ukuthi uNkulunkulu ubhala izethembiso zakhe ey'nhliziyweni zethu, kothole ukuthi ngesikhathi sakhe sihle uyayiletha kithi. Futhi ukuthi kubukeka kushuduleka kanzima nezethembiso zakhe zinjengento engenakwenzeka, njengokuba zenze njalo ohambeni lukaAbraham leminyaka ewu-25. Kukodwa kuphela uNkulunkulu akucela kithi ukuqhubeka sibambelele kwakushilo phaqa, sibambe ukusho, siqhubeke sikukhona. Yilokho kanye okwenziwe yile nsizwe endala ewu-Abraham. Yebo, ukhumbule ukuthi nanxa ingakwenzanga ngokuphelele, maningi amaphutha yawenza endleleni, kodwa yabambela kuzo izethembiso nanxa kunjalo. Manje empilweni yayo le ndoda ayizange iyibone zonke lezi thembiso zigcwaliseka, kodwa uNkulunkulu wayinika u-Isaka igama elichaza ukuthi ihlekile. Yebo mlaleli, khonje ubani owayethe uNkulunkulu akanayo indlela yokuncokola nomuntu? Bheka ukuthi isihlobo sami, lo Nkulunkulu uyazi ukuthi kwesinye isikhathi indlela inzima kuwe kwesinye isikhathi, kodwa bambelela lapho, qhubeka ukholwe, ungaliphonsi ithawula. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyi-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho ukuthi usicofele i-WhatsApp kule namba 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebhusayithi yethu uthole okuthexta xa www.freshzulu.co.za.